Abakulembeze mu disitulikiti eyebundi bujo n'ebitundu ebiri ku nsalo ya Uganda ne Congo bawagidde gavumenti ya Uganda okugalawo ebifo ebimu okusobola okutangira ekirwadde eky'Ebola okwongera okusaasaana. Gavumenti ya kuno olunaku lw'eggulo eriko ebiragiro bye yayisizza mu bitundu ebiri ku nsalo za Uganda ne Congo omuli okuyimiriza obutale obw'omubuulo ssaako embuuka z'ennyonyi eya Uganda Airlines ezibadde zoolekera e Congo. Omuteesiteesi omukulu mu minisitule y'ebyobulamu Dr. Kanziira Diana Atwine yagambye nti ebiragiro bino byateereddwawo okulaba ng'ekirwadde ky'Ebola tekyongera kusaasaana mu bitundu bya Uganda birala. Mu mbeera eno n'omukulembeze wa Uganda General Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa yagumizza bannayuganda nti baleme kutya kirwadde kino olw'ekirwadde kino n'agamba nti gavumenti gy'akulembera erina obusobozi obwanganga embeera eriwo. Museveni yasabye bannayuganda bagoberere ebiragiro byonna ebyateereddwawo ku bulwadde buno n'agamba nti olwo bajja kubulwanyisa bulungi.
Because I notice there is a lot of panic created by people who don't know science very much about Ebola. I was watching CNN spreading fear through ignorance. Ebola is much easier to control than Corona. Corona was one of the biggest problems in the world. Why? Because it was spreading through breathing. Now, therefore, Ebola is nothing compared to Corona. Ebola spreads by intimate contact. So, therefore, stop shaking hands. I normally don't like shaking hands, and this is a very good excuse. Now, I just wave at you. Shaking hands for what? What do you want to do for me? Nkulavye, chimara.
Bwatyo Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ng'annyonnyola nti bannayuganda balina okwerinda obulwadde obwa Ebola nga kaakano ebigambo by'okugangana mu kafuba wamu n'okukwatagana mu ngalo babyenenyeze ddala n'agamba nti ye ng'omuntu tatera kwagala kukwata mu ngalo nga kaakati kino kijja kumuyambako okwongera okukyewala. Abadde omubaka wa Bwamba mu bitundu by'ebundi bujo Richard Mumuza Gaffa Busa ye agamba nti ekyakoleddwa gavumenti kirungi ddala.
Gavumenti bwebamazeyo okuvaayo ate nebakakasa nti bano abantu bafudde Ebola ate Ebola tuzimanye. Tubaddeyo n'omukolo nga 30 gunoomwezi tuba tuselebureetinga coronation anniversary ya y'omulingya kama waffe we Bwamba. Kati eyo kitegeeza tugenda kulaba nga bwe kiri komiti ebadde eteekateeka ogwo omukolo bagenda kutula leero baveeyo batubuulire nga bwe tugenda kisoboka kubeera nga bwe tukikola abantu babiri eri ddala kubanga bwe tuselebureetinga n'abakongo bonna bavaayo kubanga n'abamba n'abavisi bwe bali eyo e Congo.